kinachofanya think about you every day. Na ukiwa njiani I smell it from a mile away. Baby nitafanya chochote, you just gotta say. Penzi linge kuwa bidhaa, trust me I would pay. Mwenzi unataka nkupe kaba, ditu we waze. Mwenzi unataka nkupe love, nastaki ushe. Mini wako wa ubavu, njo unikoleze. Nisogeze, niongeze, nijiloe. Unandatisha baby, unavo nikonyeza, nataka nkutunuku, unafanya nichizike. Unaponiita na usikatai na kimbilia. Washa mshuma ukiwaka na shikilia. Na ukipiga bao mwenzako na shangilia. Baba ukiniambia ni come in na come through. Ukiweka kichwa cha chini weka na cha juu. Do me how you do, nione black and blue. Na ukitaka kileleni twende kwa miguu. Unandatisha baby, unavo nikonyeza. Nataka nkutunuku, unafanya nichizike.
Akipita, unikata jicho.